Aumutoni music, rapuchi ya soja, Aitahouse production.
This must be Cyrus.
Baby, okimanya ndi kulinda, January, December, nyowe ndi kulinda. Yeah, love yawe ni nyagina, wadehali muzi hamsi nevina. Omutima kingura bebo tatina, kankuwa mapenzi na wetogana. Mbihura bunyo wetiku sana, baka nyumiru hawawe kwangana. Kurahire mkulinda nanana. Baby, yeah, yo, urukundo ndarufita mafaranga na yomfite mkunda nko kundi. Yeah, narakurinze, kumwakara shira nuundara shira nijazi jashira. Yeah, jakurinda my baby, yo, until you come.
Baby, nyawe ndikulinda, January to December nyawe ndivao. Nyawe ndikulinda, mwaka mwaka nyawe ndivao. Baby, nyawe ndikulinda, January to December nyawe ndivao. Nyawe ndikulinda, mwaka mwaka nyawe ndivao. You are better than them. You are superwoman. You are the best in a gwen. Come closer, baby, I'm gonna take you home. Bata kufera baka gamba tinkwenda. Amazima kwendo nyikarhamu timache. Kiurasava ganja kikuhaga. Deso jota gamba kwehaga. Na nyue kisimira ruhanga kusanga hoy. So sweet baby, nyirira iwo singa Rihanna. Onurira iwe like banana. Voburungi wa wendi fani nkuhana. Oba singa vona vona. Baby, baby nya wendi kulinda. January to December nya wendi vao. Wendi kulinda, mwaka mwaka nya wendi vao. Baby nya wendi kulinda, January to December nya wendi vao. Nya wendi kulinda, mwaka mwaka nya wendi vao. Beboli wa mani, nya wenkwe yetera my queen. Kankusuta sute nkufweo, niwe honey. Onyo miro jwa iraka sikati kala kamini, yeah. Mwana iwa nchamura kava hometown. Kinyi na sente ngonzi sonyi na zamani. Oikara simate vya wevyo no vikora kilini, yeah. I love you so much. Okwenda tugende kawa tugende ha beach. Kujuka ndisoma gurini wichi. Tukole ya kavaga mkwezi kwa March. Matuga ite mchach, yeah. Kaninyo watagira vigambo kavya MC Mariachi. Baby nya wendi kulinda, January to December nya wendi vao. Nya wendi kulinda, mwaka mwaka nya wendi vao. Baby nya wendi kulinda, January to December nya wendi vao. Nya wendi kulinda, mwaka mwaka nya wendi vao. Ahomotoni music, rapu jide soja. Cyrus Pro, big up DJ Alex, yeah.